Blog Talk Radio.
Iyi ni radio itahuka ijwi ry'urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Ubu dutangira ibiganiro byacu by'uyu mugoroba. Nkuko mumaze kubyumva muri iyo ndirimbo, murumva ko uyu munsi turagerageza kwibuka genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. tunungurana ibitekerezo icyo tuyitekerezaho. Ese abanyarwanda bibuka bate muri rusange nibihe bibazo bahura nabyo iyo bari mu cyunamo? Nkabambabwira rero nti mugerageze kohereza ibitekerezo, ibyifuzo, ibibazo umurongo wa telefone ni 347-545-4949. Kandi nababwira ni nyamuneka mujye mushyira amatelefone yanyu kuri mute, kuko ibyo mwamuvuga nabyo bica muri radio. Ntabatindiye rero, reka mikaze abashyitsi bacu. Jonathan Musonera, uranyumva? Jonathan Musonera, uranyumva ku murongo wa telefone? Garikani Gasana, urahari, uranyumva?
Ndakumva sekere.
Watangira usuhuza abateze amatwi radiyitahuka muri aka kanya ndetse n'abanyarwanda muri rusange.
Urakoze Serge gutanga iki kiganiro kigamije kwibuka abacu bazize itsembabwoko ry'abatutsi. Nk'uko ubivuze, nitwa Garikani Gasana, ndi umucikacumu ariko nkaba ntuye muri Toronto, Canada. Imyaka ibaye 18 twibuka abacu bagiye tukibashaka, bagiye tukibakunda, bavukijwe ubuzima bazira uko bavutse. Nifatanyije namwe mwese kwibuka, kubazirikana, ariko kandi ntibigarukire aho, tujye dufatanya guharanira uko bitazongera kuba ukundi. Dukomeze twihangane, ubwo turakomeza tuganire twibuka abacu bazize itsembabwoko ry'Abatutsi. Murakoze.
Urakoze Bwana Garikani Gasana. Ndabona mugenzi wacu Musonera atarabasha kuboneka ku murongo wa telefone, ariko ndagira ngo nibutse abaduteze amatwi ko iki ni kimwe mu biganiro gikomeye gutegura, kuko mu bihe tuba tugiye kwibuka abantu bacu bapfuye kariya kageni biba bigoye cyane. None Gasana, mu gihe na Musonera ataraza, nagira ngo uducire muri makeya nka bimwe mu bikorwa barakoraga nyuma y'intambara. Ese hari ibyo watubwira nko ku muryango wa Ibuka n'uburyo ukora mu gihe tuba tugeze mu gihe cy'icyunamo nko mu kwezi kwa kane tugiye kwitegura?
Serge, ntabwo nigeze nkora ibikorwa ofisiyeri muri za organization nka Ibuka cyangwa izindi zose, usibye kuba umunyamuryango usanzwe nk'umucikacumu. Ibikorwa bisanzwe twakoraga ni ukwibuka abacu mu gihe cyo kuva mu kwa kane ku itariki 7 kugeza ku itariki 8 z'ukwa karindwi. Nafatanyaga n'abandi kwibuka, haba mu bihugu nabayemo kugeza na hano Toronto. Nafatanyije n'abandi bose kutibagirwa kugerageza kwibuka abacu, tugakomeza tukabizirikana. Ariko nta kazi nigeze nkora kari ofisiyel muri Ibuka cyangwa ahandi hose. Murakoze.
Urakoze Bwana Garikani Gasana. Nibyo koko, nabonye ubutumwa bwinshi cyane abantu banyandikira bavuga ati ni ngombwa gufata umwanya mu biganiro mukora kuri radiyo Itahuka, tukagerageza kuzirikana bene wacu, dufata mu mugongo bamwe mu bavandimwe bacu batabasha kwihangana mu gihe nk'iki ngiki gikomeye. Ni nabwo rero nkangurira abantu bose baje kuri radiyo kanya rwose, nyamuneka mu bihe nk'ibi ngibi ntitugatererane ababa barabigiriyemo ingaruka nyinshi cyane, cyane cyane muzi uburyo abantu bafatwa n'ihahamuka, muzi uburyo guca muri ibi bihe bigoye cyane kuko abenshi twabinyuzemo. Niyo mpamvu rero mbakangurira ngira nti tugerageze dufatane mu kaboko, dufatane mu mugongo, duterane inkunga kugira ngo bino bihe tubicemo neza. Mu gihe tugitegereje undi mushyitsi, reka tube twumva indirimbo.
Wari wambaye ikamba Wanga kwa Yohani w'abaturagara n'uwabibisi Leonari umuryango wa Kanyande kwa Yohani wari mwarimu uwa Mirima n'uwa Gisimbanyi Yohani umuryango wa Kambanda Agustini duhora tuwibuka murire duhora twibuka umuryango wa Mucyo w'Intore Tomasi uwa Rucamihigo n'uwa Rubangura umuryango wa Ngirumpatse Yohani n'uwa Emmanuel Mariro duhora tuwibuka umuryango wa Rwabutogo n'uwa Basobe Kabuga reka twibuke umuryango wa Bizirumwera Gerardi wa Sekamonyo Francois n'uwa Boyi Luciane umuryango wa Kadasakwa uwa Ndamage Tresfori n'uwa Rwebeya umuryango wa Sembwa John n'umuryango wa Ntega Maherezo n'abasinga bose duhora tubibuka
ikarama turibuka umuryango wa Serukobori Yohani wa Namahungu Vianney n'abandi bene Gitori n'uwa Rutereza Mbuga umuryango wa Harerimana Yohani n'abandi baha wa Semuroba Yohani n'abandi baganzu wa Ntirushwa Amaboko Reveriani n'umuryango wa Nyandwi Jean Baptiste abo bose tuzabahoza ku mutima kuva itanu n'icyenda si umubano gutotezwa no gukubitwa gufungwa gusenyerwa no gusahurwa bamwe bakicwa ari nta cyaha mbere wari mwarimu umuryango wa Habimana Dawudi n'umuryango wa Habameshi Yohani umuryango wa Gashagaza n'uwa Kagunzu Teotime n'abandi bega bose b'imbazi turabibuka uwatimugomwa Yohani wari muganga n'umuryango wa Rurinda Paul wari pasitori abo bose turabazirikana igihindamuyaga turibuka umuryango wa Rukwavu Agustini umuryango wa Musekera Simeo n'uwa Rukaka Leopoldi umuryango wa Nkurikiyinka Emmanuel n'uwa Mugoro Petero n'umuryango wa Gasore Emmanuel n'umuryango wa Gatwa Karaveri abo bose duhora tubibuka
mbazi turibuka umuryango wa Kanyamibwa Yosefu uwa Serutabura Leodomiri n'uwa Mudigiri Benedigito n'abari batuye mu Kigarama umuryango wa Rutaziga Inyansi uwa Gakuba Misheri n'uwa Havugiyaremye Yosefu bitaga Jije umuryango wa Bagabeti Make n'abavandimwe.
Iyi ni radio Itahuka ijwi ry'urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Kuri uyu mugoroba turimo turagerageza guhuriza hamwe ibitekerezo twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ndetse tunafatana mu mugongo tuvuga tuti ntibizongere kubaho. Muri aka kanya turi kumwe na Garikani Gasana akaba rwose yaje kwifatanya natwe ariko tukaba tugishakisha abandi bashyitsi bagomba kutuganiriza ariko nta nubwo byatubuza kuba tuganira. Garikani Gasana watubwiye uti mugerageza kwibuka nk'aho ngaho muri Canada muri hari nk'icyo wumva watubwira uti wenda kominote muri Canada twebwe dufite akarusho ku buryo bavuga uti ndagira ngo ngire inama n'abandi banyarwanda bo berere ku migabane yabo bafatanye cyangwa bakora icyo twakora mu cyunamo uduciremo nko mu ncamake ikintu mwamukora nkaho ngaho muri Canada
baza ko nta nubwo ari muri Canada gusa ku isi hose ahantu hari abanyarwanda benshi barabizikana bibuka abacu bagiye tukibakunda barabibuka muri ibi bihe bahereye ku itariki ya karindwi z'ukwa kane ntabwo rero ibyo nakubwira dukora by'umwihariko nuko twagiye tugira akarusho ko gutekereza abarokotse abari bahari ibimuga impfubyi abapfakazi hari ibintu by'imishinga twagiye dukora byo gufasha abo batishoboye kandi iyo urebye neza usanga ko batereranywe aho bari hose ugasanga rero mu byo dukora byose twibuka aho turi hanze abafite ubushobozi abafite amikoro twajya twibuka izo mfubyi abapfakazi n'abatagira kivurira bose bari mu Rwanda kandi bababaye byatewe na genocide yakorewe abatutsi nibaza rero ko ariyo nama nagira n'abandi bose ndabizi ko hari benshi babikora ariko n'abatabikora bajye bibuka ariko banateganya kugira umushinga wafasha abarokotse murakoze
urakoze bwana Garikani Gasanda ndagira ngo nibutse rwose abateze amatwi raditawuka ndetse namwe mbona mwaje muri benshi iki kiganiro ni ukungurana ibitekerezo ni ukugirana inama ntabwo biba bivuga ko umuntu umwe aba ari wuzi uburyo yabwira abandi nkaba mbona rwose mwushaka n'ijambo muri benshi mu gihe tugitegereje abandi bashyitsi nta cyatubuza kuganira twungurana ibitekerezo ariko nkongera nkavuga nti nyamuneka mureke tugume kuri subject y'uyu munsi ntagari umunsi wo guterana amagambo ntagari umunsi wo guhatana ibibazo ni umunsi wo kungurana inama twakwifata dute mu cyunamo twagerageza gufasha bagenzi bacu badafite ingufu zo kwihangana muri ibi bihe dute ni muri urwo rwego rwo twateguye kino kiganiro kugira ngo twungurane inama dufatane mu kaboko tuti ibi bintu bizongere kubaho kandi duterane inkunga hari umuntu ufite nimero irangizwa n'umunani umunani gatatu zeru ushobora gufite ikibazo cyangwa icyifuzo
ya nitwa Arufa nari mfite ikibazo n'icyifuzo nshaka gutanga navuga ni byiza koko kwibuka amahano yagwiriye u Rwanda muri 1994 tukabazirikana mu masengesho dufite inkunga tukabatera inkunga abantu b'imfubyi n'abapfakazi bose bazize ayo marorerwa ariko nari mfite ikibazo eske tujya twibuka ko usibye no ku ruhande rumwe rw'abatutsi hari n'abahutu bapfuye ariko muri iki gihe tuvuga ngo ni genocide y'abatutsi eske abo bahutu nabo bajya bibukwa ni ikibazo nari mfite ntabwo nshaka gukomeretsa imitima y'abantu ariko ni ikibazo nacyo kigomba kuvugwa kandi nabo bagomba kwibukwa kuko barapfuye
icyo ni ikibazo cyiza kandi ufite ishingiro kukibaza kuko uri umunyarwanda kandi icyo kibazo kiravugwa ahantu hose ariko ndumva ku giti cyanjye ngewe aho ngaha nicaye muri intebe ndagira ngo duhurize hamwe ibitekerezo icyo kibazo ubwo ngubwo ndumva ni ikibazo kirebana n'ibibazo bya politiki ni ikibazo kirebana n'ubutegetsi buba buriho kandi ni n'ikibazo abanyarwanda bagombye kwicara bakaganira badahishanya babwizanya ukuri ariko ubwo ngubwo sinzi wenda ariwe nkagarika ni turi kumwe ku murongo wa telefone aricyo yagusobanurira nko kuri personal experience ye icyo bitekerezaho
hari ikindi nashaka kongeraho mbere y'uko umuha mikoro ese hari imibare igaragara abajya batanga bavuga ngo nk'uko bavuga ko hari miliyoni y'abantu hagati ibihumbi magana inani na miliyoni y'abanyatutsi bapfuye hari imibare igaragara y'abantu bandi b'abahutu cyangwa batwa bapfuye igaragara ibigaragaza nka statistike imibare ibigaragaza utavuga uta namba y'abantu b'abahutu n'abatutsi y'abahutu n'abatwa bapfuye n'abanaba
Bwana Garikani hari icyo wasubiza umugenzi ubaje nk'icyo kibazo
we Serge nk'uko wabivuze twe kwinjira mu bibazo byinshi ariko nagira ngo musubize nk'umucikacumu musubize icyo mbitekerezaho tutarinze gukomeretsa imitima nk'uko yabivuze ndabimushimira icyo nakubwira kuri icyo kibazo abatutsi bakorewe genocide muri 1994 abarokotse niho ushaka kuvuga ntibigeze basaba ko yitwa genocide iyo bagira imana iyo haba amahire ntiyari no kwitwa genocide ntiyari kubaho kugira ngo yitwe genocide nahubu
musone
nahubu haba fiti miryango
wii
fiti naba vandimu
ya ba ba ari
hari umuntu uje ku murongo
no komeza uvuge galikani ijambo ni ryawe
navugaga nti iyo abarokotse iyo bagira imana ntibe genocide ntiyari kwitwa genocide iyo badakorerwa ibyo bakorewe ntibyari kwitwa genocide nkabavuga rero nti nibyo abahutu barapfuye ariko rero ntitukagiye mu bintu byo kurwanya izina genocide kubera ko kwica wakoze genocide cyangwa kwica bitanzwe byose ni icyaha kandi rero nkuko nabivuze niba abatutsi batarasabye ko byitwa genocide sinzi ntabwo hari abasaba ngo kubera icyo abahutu bo kitwa genocide hari ukuntu njya mvuga nti ariko nsa nk'ugiye kwinjira muri politiki ariko ntacyo ubwo waza kubigarura wowe munyamakuru njya mvuga nti jye Kagame nsanga genocide y'abahutu itamuhama habye umufata rwose kuko ikagira inkuru iyo ugenekereje icyo genocide isobanura mu kinyarwanda usanga ari igikorwa cyangwa ibikorwa byo kwibasira ubwoko runaka ugamije kuburimbura burundu iyo ushatse guhamya Kagame icyo cyaha rero ku bahutu usanga kitamuhama namba kuko Kagame yica abahutu akica abatutsi akica abatwa atahetse n'abanyamahanga yewe ahubwo namwita umwicanyi ntabwo ari umujenosideri naho mpera rero mvuga ko yego abahutu barapfuye ariko ntabwo byitwa genocide kubera ko Kagame niyo wenda yabishe atabica agamije icyo kintu kiri muri definition ya genocide nari nkomeza ngira ngo icyo kibazo cy'inyito ya genocide y'abahutu kijya no mu murongo wo kuvuga ngo 1953 ngo habaye za genocide yewe ku bwanjye nkasanga nabyo atari byo kuko iyo urebye nko muri 1959 bicaga abagabo abagore n'abana bagahungira mu kiliziya cyangwa bakabereka umupaka ngo nibambuke bigendere niho hava kutabyita genocide kubera ko hari abo barekaga kandi ari ubwo bwoko byagombye kwitwa genocide iyo babica ni naho tandukanyirizo ry'uko muri 1994 bayise genocide niyo mpamvu bayise genocide kuko ntabwo batoranije noneho bashakaga kurangiza ubwoko bw'abatutsi nsanga rero icyo kintu abahutu 1973 yewe nsanga harabaye cyangwa barakorewe ubwicanyi ndengakamere hanyuma abatutsi 1994 bo bagakorerwa genocide abahutu rero bakorewe ubwicanyi ndengakamere numva ntabyita genocide ku bwanjye nkagarikani gasana murakoze
urakoze bwana garikani gasana icyo ni igisubizo ku giti cyawe uko ukibona ni nabwo mpamvu tuvuga tuti raditahuka yashatse guhijwa abanyarwanda ngo bungurane ibitekerezo muze tubwizanye ukuri icyo dutekereza ibyo bintu bishobora kuzabyara ikiganiro kirekire icyo twakwita debate buri wese afite uburyo abibona buri wese afite icyo atekereza ariko twe turavuga tuti nubwo nta gisubizo tuba dufite turabyumva tukabitega amatwi reka mikaze Jonathan Musonera uranyumva
ndakumva
Nye musore urakaza neza kuri raditahuka twari twakubuze ariko nakugira ko turi kumwe na Garikani Gasana ndetse n'abandi banyarwanda benshi cyane turimo kwifatanya mu kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ukaba rero umuntu umwe cyatuye tugutumira ukomeza kugenda utanga ibiganiro hirya no hino ku bintu byerekeranye na buriya bwicanyi iriya genocide yakorewe mu Rwanda hari icyo wumva watangariza raditahuka muri aka kanya tuguhaye
murakoze bwana Serge kumpa ijambo mbanje nanjye gusuhuza abatwumva bose kandi mbashimira mwabashije gushyiraho iyi radio kugira ngo abanyarwanda babashe gutanga ibitekerezo bitandukanye ntawe ubuzwa uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza bitashingiye ku bwoko cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nge rero icyo nabwira abatwumva ku bijyanye n'iki kiganiro kijyanye n'ibya genocide, iki kiganiro kije mu buryo bwiza kuko kije mu gihe cyegereye igihe cyo kwibuka abazize genocide. Gusa ikintu yewe nshaka gutangiraho kandi giteye n'agahinda, abantu benshi muri iki gihe bakunze gusa nk'abantu batazi impfu Abanyarwanda bapfuye, bagakunda kurwanira amazina ngo ibi ni genocide, ibi si genocide, bakirengagiza ababujijwe uburenganzira bwo kubaho nk'abantu. Ugasanga tugiye kujya muri debat y'amazina twita impfu z'abantu bapfuye. Ubwo icyo nshaka kuvuga, ndavuga ku mpfu kuri genocide yakorewe Abatutsi nyine muri 1994, nkagaruka no ku byaha by'indengakamere byakorewe Abahutu kuva mbere muri za 1990 kuzamura, uburyo abantu bagiye bapfa nk'uko tugenda tubibona n'uko mapping report yagiye ibitangaza. Kugeza uyu munsi wa none rero usanga hari ikibazo hagati y'abamwe mu Bahutu n'Abatutsi. Abahutu bati kuki ubwicanyi bwakorewe Abahutu butitwa genocide. Mu kanya gato ninjiye mu kiganiro nsanze Bwana Garikana arimo asobanura uburyo ubwaya amazina, nibyo koko ndemeranya nawe nk'uko abisobanuye ko ntawe nta Mututsi wigeze asaba ngo nibyitwe genocide. Kandi na bo mu bwoko bw'Abahutu bakorewe ibyo byaha, ntabwo nifuza ntekereza ko gusaba izina ari byo byakabaye ngombwa, ahubwo bakwiye gusaba uburenganzira banabujijwe bwo kwibuka abantu babo bapfuye ngo babashyingure mu cyubahiro, babaririre, ndetse na leta yemere kuko kwabo bantu yanabije. Aho kurwanira rero ubwo burenganzira, usanga abantu ku maradiyo, ku mbuga za interinete barwanira izina ngo nibyitwa genocide. Ese nibyitwa genocide birabamarira iki? Birazura abantu bapfuye? Nimureke tujye twicara turwanira ikintu cyakubaka Abanyarwanda, cyafasha societe dukomokamo, imiryango tuvukamo, kugira ngo turebe byibuze ko iki kintu kibasiye Abanyarwanda kuva kera, twebwe tugihumeka twarwanira abazima aho kurwanira abazimu. Rero jyewe uko mbibona, ibi byose byakuruwe n'iki? Byakuruwe n'ubutegetsi bubi bwagiye bubaho imyaka n'imyaka, bugenda busimburana bwica kugeza uyu munsi wa none. Nk'uko Garikane nanone amaze kubivuga, Kagame we nanjye sinzi ko nanamwita umujenosideri, kuko sinzi niba hari izina nshobora kubona rihamye rigaragaza uko akwiye kwitwa, kuko n'umwicanyi wo mu rwego rurenze uko umuntu atekereza. Ko Kagame ntabwo yica Abahutu gusa, yica Abatutsi, yica Abatwa, yica Abazungu, yica Abanyamahanga bandi babirabura. Aho ngaho rero nibaza, ese koko uwamuha iryo zina ry'umujenosideri rirahagije? Ese dukwiye kureba igituma uwo muntu koko yaragize ubwo bwicanyi bw'indengakamere kibimutera? Ese dukwiye gushyamirana turwanira amazina ya genocide cyangwa se ibitari genocide? Cyangwa dukwiye kureba igituma abo bantu baragiye babuzwa uburenganzira bwo kubaho nk'abantu imyaka n'imyaka uko yagiye ikurikirana mu butegetsi bwagiye busimburana? Ngikomeje gato rero, jyewe nk'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda w'umucika cumu rya genocide icyo nabona nkwiye gutangaho umusanzu kuri ibi bibazo tugenda duhura nabyo nuko aho tugeze ubu ngubu umunyarwanda kwiye guhaguruka ku maguru ye yombi ndavuga umunyarwanda ugihumeka ugifite ubwenge buzima butekereza nk'umuntu kandi akagira urukundo rwa kimuntu akwiye guhaguruka akavuga ngo turanze guhora twicwa nk'isazi kuko umuntu yaremwe nk'umuntu aremwe agomba kubaho agahabwa agaciro k'umuntu iyo amaze kuba umuntu agira aho avuka haba mu muryango no mu gihugu icyo gihugu agomba kukigeraho agaciro nk'umuntu ibindi by'ubwoko buza bw'abatutsi n'abahutu n'abatwa ibyo ni ibindi biza nyuma dukwiye kureba ko umuntu akwiye guhabwa agaciro k'umuntu agahabwa agaciro ku gihugu cye ibindi washaka kubyiyumvamo ukabyiyumvamo uko ushaka ariko utabikoresheje kwima agaciro wa muntu no kumwima uburenganzira ku byiza by'igihugu cye naho numva nshaka kugira ngo twese tuhumvikaneho kuko nta muntu n'umwe waremewe kwibwa agaciro cyangwa kugirirwa nabi murakoze
urakoze Bwana Jonathan Musonera ahubwo n'igisubizo ragishubije ati rwose nta muntu waremewe kwica kandi two guhangana dupfa amatariki cyangwa dupfa abakwitwa genocide kuko tutazazura bapfuye ariko hano mfite ibazo byinshi cyane nta nubwo nzi ko umwanya muto dufite turi bashe kubiganiraho ariko nakwifuza ko ino debate yazakomeza mu gihe muzanyemerera Musonera hano umuntu arabaza ati iyo tugiye mu cyunamo mu kwezi kwa kane hari bamwe mu banyarwanda bumva basohoka mu gihugu cyangwa bakajya muri icyo twakwita vacation kuko ngo batibona mu gihugu nk'abanyarwanda ati biba bigoye kubana n'abantu bari mu cyunamo wowe usa nkaho uhejwe nkaho utari umunyarwanda nk'umuntu ubajije kino kibazo urumva wamusubiza iki nkaho uvuga uti mfite experience y'uko ndi umucika cumu
icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane ahubwo nta nubwo ari sinzi niba yemwa ku gaciro ku munsi wo kwibuka wenda ako gaciro yarasanzwe agasanganywe mu bihe byabanjirije uku kwezi kwa kane ko kwibuka kuko iyo ubutegetsi buri mu gihugu bupfuye buyoborana agahato buvangura amoko butoteza icyo gihe bushaka icyo bwubakiraho kugira ngo ubukomere ubutegetsi rero bwa leta ya Kagame bwubakiye kuri genocide iyo genocide rero kubwubakiraho byamufashije kubera ko ibyabaye byose amahanga yarabireberaga nta kintu yigeze akora byatumye bya uko mbibona mbona nk'amahanga yaragize ubwoba bwo kuba yakurikirana Kagame mu bikorwa bibakora akamwihorera gusa bituma yubaka imbaraga zikomeye akoresheje genocide kuyikangisha abatavuga rumwe nawe baturuka mu bwoko bw'abahutu kuko iyo ukurikiye neza ukareba Kagame kuri genocide we nta kintu imutwaye igifite icyo kimutwaye ni umuntu utemera kuyoboka systeme ye ariko kuvuga ngo umuntu utarakoze genocide akaba atemera kumuyoboka akorerwa dosiye ya genocide umututsi utemeye kuyoboka ingoma ye yaba umucika cumu aba umujura none ahubwo nabonye batangiye no gushyira abacika cumu ho dosiye ya genocide narabyumvise ejo bundi muri Canada hari uwo bayishyizeho urumva rero uko iriya leta ikoresha genocide ni igikangisho ku muhutu utemera kuyoboka sisiteme ni n'igikangisho ku muntu wese ushobora gusaba uburenganzira bwe birababaje rero kubona mu Rwanda hari ivangura riri mwaho imbere igihe cy'icyunamo aho abanyarwanda ba kwifashe mu mugongo bose kubera kaga kabagwiriye batavanguye bamwe batangira kwihisha abandi bagahunga kubera ubwoba bw'uko bagiye guhura n'ingorane ibyo rero ni ingorane ziterwa n'ubutegetsi bubi iyo ubutegetsi bupfuye bukoresha ibintu ibyo ari byo byose bishobora guhungabanya amoko y'abanyarwanda kuko ubutegetsi bwose bwagiye bwubakirwaho mu Rwanda bwagiye bwubakirwa ku moko ntibazagire rero ubabeshya ngo leta y'u Rwanda ngo yaravuze ngo nta muhutu n'umututsi uba mu Rwanda nibyo byibyo bigeze mu kwezi kwa kane mu cyunamo baravuga bati genocide yakorewe abatutsi ikorwa n'abahutu ubwo bwoko bukagaruka ariko mu gihugu ntushobora kubivuga ubivuze ngo ubwo buza nyingenga bitekereza genocide ako nta kaga duterwa n'ingoma mbi n'ubutegetsi bubi sinzi hari imbisobanuye mu magambo menshi ariko nge nuko mbyumva
urakoze bwana Jonathan Musonera hari umuntu arabaza ikibazo ati kuko mubizi cyangwa mu kubikurikiranira hafi hari umuryango wayibuka ushinzwe kurengera inyungu z'abacitse ku icumu wowe icyo cyo kandi kanibaze Jonathan Musonera uramutse ubaye nk'umuyobozi wayibuka uyu munsi n'icyo wahindura mu mikorere yayibuka
ariko kereka ntari mu Rwanda kuko ibuka ntabwo ibaho ubundi ibuka ni igikoresho cya leta naguha ibisobanuro bifatika bijyanye nuko ibuka ikoreshwa mu Rwanda ibuka yabayeho mu 1995 nibwo ngira ngo niba mbyibuka neza yavutse sinzi niba dufite umwanya kugira ngo mbahe ubuyobozi bwayo kuko bwagiye bukurikirana muri bikeya nibuka
tunyujemo mu cyamacyo rwose
nakaga kayibuka muri 1995 kugeza muri 1998 perezida wayibuka yari Rutagengwa Jean Bosco wari premier vice perezida yari Dr. Kayijaho Josue uwa kabiri wari umwungirije yari Rose Mukankomeje akaba ari uwa FPL secretary general yari Anastase Murumba ngira ngo aba bombi uko ari batatu usibye Rose Mukankomeje barahunze biramanuka iyi komite yasabye ubuzima gatozi barabuyima kugeza aho bayijujubije irahunga komite ya kabiri yagiyeho muri 1998 yasimbugiye perezida yaje ari Mutagwera Frederic hagaruka aho vice perezida Dr. Kayijaho Josue wa vice perezida wa kabiri aza ari Mugesera Antoine nawe nuwo muri FPL ngira ngo nuba aracyari no mu Rwanda secretary general nanone agaruka ari Murumba aba bose nanone nkubwira nkuko nari mbivuze hejuru nubwo bagaruka muri ya kabiri barahunze hasigaye ngira ngo Mugesera niwe ukiri mu Rwanda kuko ni umuyoboke wa FPL komite ya gatatu yagiyeho ngira ngo mu 2000 noneho perezida wayo ari Mugesera Antoine wa FPL hazana nibizi Bonaventure hazana Kayihura Claveri secretary general yari Francois Xavier Ngarambe aba bose nabo muri FPL iyi komite ya gatatu imaze gushyirwaho na FPL nibwo bahise bayiha ubuzima gatozi nawe mwumve hagati y'igihumbi 1995 n'2000 n'2001 bamaze kwishyikira mu maboko yabo nibwo yahawe ubuzima gatozi ubu rero mu Rwanda ibuka ikoreshwa nk'igikoresho cya leta aho umuntu avuga ikintu bagahamagara ibuka ngo nitukane ntabwo rero mu Rwanda ibuka iheruka kubaho igitangira aba bose uko bagiye bayiyobora barabajujubije kugeza aho bamenye mu gihugu barahunga. Ubu rero nta yibuka ibaho, ibuka nisha yitwa iryo zina ariko nishami rya FPR rikorera FPR. Ntabwo rero bitangaje ko ibuka ibikorwa yakora byose byitwa ngo nibuka ngo nibyo abacika cumu, rwose ntabwo ari byo. Ni ibikorwa bya FPR, abacika cumu mu Rwanda ntibavuga. Kubera iki? Ntabwo bashobora kugira uburenganzira bwo kugira icyo basaba. Nugize icyo asaba kinyuranije n'ibyo leta ishaka, baramwica cyangwa se agahunga. Noneho n'abahunze barabakurikira mu mahanga. Ndagaruka kuri uriya mwana w'umucikacumu wahunze leta ya Kagame w'umunyamakuru, uriya Charles wandikaga ikinyamakuru inyenyeri cyo kuri internet, bumvise uko bamusanze i Bugande bakamwica. Abanyamakuru babaza Kagame ati n'ubundi yari umujura, yari umujura se yamushyize mu butabera, icyo cyaha barakimushinja bamukatira urwo gupfa? None se yari umujura, abajura bari mu Rwanda bangana iki? Ni akaga gusa abacika cumu bagwiriwe n'ishyano rya jenoside, barangije bagwirwa n'ishyano ry'ubutegetsi bubi, bubateranya n'abavandimwe babo. Ubu hari ibibazo bikomeye hagati y'abacika cumu n'imiryango y'abahutu basigaye mu Rwanda. Reba ikibazo cya gacaca uko kimeze. Nakaga gusa ntashobora kubona uburyo nasobanura mu kanya gato. Byasaba ko tuzagira ibiganiro bigenda bikurikirana kugira ngo ibi bintu tuzabisobanure neza, n'abanyarwanda bumve uko bakwiye kubana no kubahana batagiye badasubiye inyuma ngo ejo hazagire indi genocide ivuka bongere bagwe mu kaga nk'ako twaguyemo. Ngira ngo mu magambo make nuko nasobanura ibyayibuka n'imikorere yayo. Ubu ntayibuka ibaho, n'izina ryayibuka ryabaye ishami rya FPR.
Urakoze Bwana Jonathan Musonera. Hano hari ikibazo mbonye, umuntu arabaza ati mbariza cyane cyane Musonera, nkunda kumukurikira mu biganiro avuga hirya no hino, ukunze kuvuga uti amagufa y'ababyeyi bacu, amagufa y'abavandimwe bacu ntagombwa kumanikwa mu tubati, yagombwe guhabwa mu cyubahiro maze tugashaka uburyo twaya tubibuka. Uyu aravuga ati ndi umucika cumu, nanjye ndi umwe mu bantu bahahamuka mu gihe cy'icyunamo. Ati none ayo magufa ntitugombwa tuyahambye aho ababyeyi bacu cyangwa abavandimwe bacu ntibazibagirana burundu? Bwana Musonera, icyo kibazo ndumva wagisubiza kuko tujya dukurikirana ibiganiro ukora ku ma YouTube cyangwa kuri za internet, ukunze kukigarukaho cyane.
Ya murakoze Bwana Serge. Ndagira ngo musubize ni guhahamuka yumva abikizwa nu umuti we nuko areba ari amagufa amanitse, cyangwa wenda bayashyinguye mu cyubahiro byatuma atazongera no guhahamuka. Naho kwibagirwa umuntu wawe we, ibyo ni ibintu bidashoboka kuko umuntu ahora mu mubiri we. Ndagira ngo rero ngaruke kuri iki kintu neza abashe gusobanukirwa uwabajije icyo kibazo. Mu buryo bw'umuco nyarwanda, ntabwo umuntu apfa ngo bamumanike, ibyo ni agashinyaguro. Mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu bantu bubaha Imana kandi abanyarwanda hafi ya bose barasenga bubaha Imana, nta na hamwe ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu napfa bamumanike. Rivuga ko umuntu yapfuye asubizwa mu gitaka aho yakuwe. Biriya bintu byo kumanika amagufa, uwo nguwo unavuga ngo ni amagufa y'ababyeyi babo gusa aribeshya. Nibyo bya bindi bakunze kubabeshya ko Kagame amagufa yayoraguye aho yari ari, harimo n'ay'abahutu bapfuye bazize abasirikare bamwe bo muri FPR, kuko aho bagiye bagwa mu nzira ntabwo bigeze babavangura interahamwe zatemaga abatutsi zikajugunyanga ku mihanda abasirikare bamwe bo muri FPR nabo baje bica abantu bica abahutu bagiye babajugunya muri izo ntumbi icyo leta yakoze yaragiye yora amagufa ijyana mu rwibutso ntabwo kuba bamanika ariya magufa twebwe ahubwo yewe ni yewe bintera guhahamuka byonyine kuyabona ese uwakubaza ikibazo umuntu wapfusha umubyeyi wawe ukamumanika ngo ujye umureba ngo nicyo kizajya gituma kikwibutsa ko habaye genocide gusa u Rwanda rufite akaga ko kuburwayi bwihahamuka twatewe n'ibibazo bitandukanye ari amagufa nta kindi amaze hari aho bayashyize uretse kwereka Kagame yakoresha kwereka abazungu bamwihera amafaranga gukanga abahutu ntagire uvuga ati dore nuvuga ndagushyiraho dore iki ni ikimenyetso kikwereka ko mwishe abatutsi umuhutu utarakoze genocide agahamuka ndakubwiye bamaze imyaka 17 abahutu bafite ako kaga ibi byose bitangiye kugaragara kubera ko twatangiye kubisakuza tukavuga ngo ntabwo bishoboka ko abavandimwe bacu bazahora bububa kubera Kagame ubakangisha iki kintu cy'amagufa niyo mpamvu rero mu bintu mpora mvuga nsaba iriya leta ko ikwiye gushyingura ariya magufa kuko nkuko nabitangiye mbivuga mu ngingo ebyiri za mbere umunyarwanda ntabwo akwiye gupfa urupfu rwe rwose yabapfuyemo ngo bamumanike baba bakwiye kumushyingura mu cyubahiro indi ngingo ya kabiri umuco w'igihugu cyacu ntubyemera n'ijambo ry'Imana ntiribyemera ibyo bintu rero nimba mukurikirana n'umuco nyarwanda kera bajyaga bavuga ko umuzimu w'umugwagasi ni umuntu uba yaraguye ku gasozi atagira babo ntagire umuhango icyo gihe igihugu nicyo cyamuhambishaga ngo atazateza akaga igihugu nibyo bitaga ngo ni umuzimu w'umugwagasi rero u Rwanda rwagwiriwe n'akaza bahambaga uwapfuye batazi naho yapfuye ndetse mungira ngo mwarabikurikiye mwajyaga mubona naho imbwa yaguye ku muhanda borosagaho ibiturusu cyangwa ibyatsi hansi ku muntu none leta yacu iyo iramanika abapfuye urw'agashinyaguro ni akaga gusa ambabarire uwo mugenzi wanjye wabajije icyo kibazo ntabwo kuba hahamuka sinzi ahubwo agomba kuba hahamuka kubera ariya magufa bamanitse hariya areba buri mwaka cyangwa se buri gihe uko yarebye ngira ngo bayashinguye ahubwo byanamufasha kutazajya ahora hahamuka kubera kureba uduhanga cyangwa ibisigazwa by'ababyeyi bacu n'abavandimwe murakoze nuko nagisubiza
urakoze bwana Jonathan Musonera garikani gasana nawe turi kumwe ntabwo twakwibagiwe ariko niba wabasha gusubiza kino kibazo umuntu arabajije ati muri iyi minsi turimo turasoma kuri interinete cyangwa mu binyamakuru cyane cyane iby'i Buraya bihamagarira abanyarwanda kwitabira imyigaragambyo bamwe bavuga bati muze tujye mu muhanda ku itariki ya 6 tujye kuvuga ubwicanyi abandi bati nyamuneka mwo kubikora muze tujye mu cyunamo kwifatanya n'abandi bavandimwe bacu nkawe nk'umucikacumu cyangwa nk'umunyarwanda muri rusange niye nama wagira nk'aba bantu barimo guterana amagambo kuri kino kibazo
urakoze Serge inama nagira abo banyarwanda nk'uko umusonera yarabikomojeho ibintu byo kurwanira amatariki n'ibizakorwa n'ibizagira bite twibuke gusa ko abantu bacu bapfuye tubibuke mu cyubahiro ntitujye mu bintu byo gutarana amagambo nibyo byo gukora imyigaragambyo bishobora no gukorwa igihe icyo ari cyo cyose simvuga ko niba bikoze bazaba bakoze ikintu kibi ariko tugenere umwanya bacu badusize tubibuke neza ariko kandi naba ku burenganzira bwabo nabo babifitiye uburenganzira. Icyo nabwira abantu bose batwumva nuko twareka kurwanira amatariki n'inyito nkuko twaze tubivuga. Twibuke ko hari abacikacumu babayeho nabi, hari imfubyi, abapfakazi, abagifite ibisigisigi by'ibikomere bya genocide. Hakwiyongeraho ko bamwe mu babakora ibyamfura mbi baganje mu butegetsi Kigali, wongereho ibibazo by'imiryango y'abatashye nabo basanze ibintu bisanzwe imbere. Ntabwo wahamya ko bashigacumu bishimye ubuzima babayeho. Ntabwo rero icyangombwa ahangaha twagombye kwibuka no ibitekerezo byacu bijye ku bapfuye, ariko cyane cyane twibuke abakiriho bababaye, niho tuzaba dukoze igikorwa. Hari n'ikibazo kigeze kubazwa, nshaka kugisubiza ariko ntimwabonye akanya ko kumva ijambo. Uvuga ubaza Musonera uti wagira inama iki uyoboye ushatse kugira inama ibuka wayigira iyihe nama? Ndi baza ko ariko wamubajije. Jyewe na nk'uko yavuze ibuka iri Kigali ntiyigenga, ariko abantu bafite za association z'abacikacumu hanze y'u Rwanda bagerageze bakora ibikorwa bifasha abababaye bacitse ku icumu batagira kivurira, barahari benshi. Nubwo genocide imaze imyaka 18 ariko hari n'abahahamuka badafite imyaka 18. Umwana wavutse nyuma ya genocide bayigejejeho, ariko usanga hari n'abana b'imyaka 15 bahahamuka kubera genocide, kubera ko mama wababyaye, umubyeyi wababyaye yabyaye yahahamutse. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane bizadutwara imyaka myinshi. Tubiteho, tubazirikane, ababishoboye bari hanze bakora amashyirahamwe yo gufasha abo bantu. Murakoze.
Urakoze Bwana Garikani Gasana. Ndagira ngo ndibutse abateze amatwi radio Itahuka ko rwose kuza kwifatanya natwe kuri mugoroba ari ibintu byiza. Reka mfungure umurongo wa telefone, ariko nyamuneka mugerageze rwose ntitugire aho dukomeretsa, twungurane ibitekerezo kandi tugerageza kwifatanya n'abandi bavandimwe babuze ababo, twabuze abacu muri iki gihe cy'icyunamo.
Serge,
ndakumva.
Bwana Serge,
ndakumva.
Nakunganira Garikani kuri icyo kibazo cy'itariki ya gatandatu wakomojeho.
Ijambo ni ryawe.
Ya kuri icyo kibazo cy'itariki ya gatandatu, abantu ngo bashaka kwigaragambya mu mihanda, ngira ngo niko wakibajije. Yewe mu by'ukuri birababaje kubona abashaka kwigaragambya n'uburenganzira bwabo bwo kwigaragambya, ariko sinzi neza ko umuntu ashobora gupfusha ngo uhamagarira abantu kujya mu mihanda. Nibaza ko iyo umuntu apfushije ahamagarira abantu kumutabara bakamufata mu mugongo. Rero nabigaragambya kubera ko indege ya Habyarimana yahanutse, nibaza ko atari yo nzira ahubwo bagaciyemo, ahubwo bagakwiye kwegera umuryango wa Perezida Habyarimana wapfuye ahanuwe mu ndege, ndetse nabo bari kumwe bakabafata mu mugongo kuruta ko bajya mu mihanda kwigaragambya. Ikindi nuko numvise ko iyo myigaragambya izaba irimo no kwigaragambiriza uriya mujuje Trevedike wakoze iriya raporo, nabyo jyewe numva ku muko mbibona nta muntu ukwiye kwigaragambiriza urubanza rutari rwacibwa. Ntawe bigeze bavuga ngo uyu ntiyakoze icyaha cyangwa uyu yaragikoze, biracyategerejwe kugira ngo bizajye mu nkiko bagaragaze uwarashiriya ndege. Nibaza rero ko ahubwo twagombye gutegereza bazagaragaza neza ibyo twebwe tutemera, tukagaragaza ko ibyo bagaragaje urubucamanza bwa cyo urubanza rwaruciye nabi, tukajya mu mihanda nyine tukabyamagana. Nibaza ahubwo ko abo bantu bo barimo kwitegura kuzajya kwigaragambya ku itariki 6 bakwiye ahubwo kuzaza tugafatanya ku itariki 14, kuko ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane twakoze inzira yo kuzibukira hamwe abantu bapfuye bazize uko bavutse kugira ngo n'abahutu bimwe agaciro ko kwibuka abantu babo uwo munsi bazifatanye n'abatutsi babuze ababo muri genocide bacane amabuji basengera abo abasigaye banibukira hamwe imiryango yabo yapfuye mu buryo butandukanye kandi zizi uko yaremwe nibyo numva yewe nabakangurira kuruta ko wenda umuntu yapfa tukajya mu mihanda kwigaragambya nicyo nashaka kongeraho murakoze
urakoze bwana Jonathan Musonera mu minota dusigaranye reka turebe uko twaca mu bibazo bike na bike abantu batanirwa mu ijambo hari umuntu ufite nimero irangizwa n'8 1 7 ufite ikibazo cyangwa icyifuzo ushaka kungura abateza amatwi raditahuka
murakoze cyane niho narengije ku murongo ndibwira ko nta kibazo ubu ngubu mfite ariko ubutaha nzabaza kandi mfite ibibazo byinshi byo kuba nabaza murakoze cyane
urakoze nawe hari umuntu ufite nimero irangizwa na 6665 ufite ikibazo cyangwa icyifuzo
mfite icyifuzo n'ikibazo mbere na mbere nshaka gushimira Jana Musonera kuko nkunda kumukurikirana cyane ni umuntu ucisha mu gaciro kandi akaba ari umuntu ureba kure umuntu yakuguha ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda agomba kuvugisha ukuri birababaje cyane iyo tubona bagenzi bacu abaturanyi bacu bapfuye bishwe bazira uko baremwe bazira ubwoko bwabo ni ibintu biteye agahinda basubira inyuma uko yakomeje kubisobanura avuga ati nakunze kumukurikirana cyane avuga ati hari n'abandi bantu bo mu bundi bwoko nabo bapfuye badashobora kwibukwa kubera ko iyo leta yabishe idashobora kubivuka kubera ko iyo leta nanjye nongeye mbisobanura iki gihe kigeze ngira agahinda kenshi cyane kubera ko nanjye nabuze abantu banjye nari mu bwoko bw'abahutu nari umunyarwanda ntabwo mbizi badushobora gusobanura ko abanyarwanda ari amoko atandukanye nk'uko umuntu avuga ati aba ni abanyamahanga aba ni abanyarwanda kubera iki tutagira agaciro kangana birababaje cyane tugomba kwibuka bagenzi bacu bazize itsembabwoko n'itsembatsemba ubu muri 94 napfushije umugore n'umwana n'ababyeyi banjye n'abandi bantu bakomoka ku muryango wanjye baritwa nabwo abo bantu nta nubwo bahambwe icyo ukora yenda njye bitandukanye n'abandi kuko barabishe baboroha mu musarane ahantu kandi nzi ko bakiri muri uwo musarane ntabwo nigeze mbakirwa ariko aho turi twagombye kureba kure tugafatana mu mugongo tukibagiza ibintu byabaye nk'uko Musonera bivuga biri mu nyungu za politiki biri mu nyungu za leta y'u Rwanda byo kugira ngo umuntu ashake ikintu akigire nka business ye ashobora kwisha abanyarwanda rero ahantu turi uko tubibona biteye agahinda nk'iyo ubona nk'abantu bari mu Rwanda umuntu akavuga ati napfushije abantu banjye bose bavuga uti hari abantu banjye bapfuye nk'uko Ingabire yamanutse akabivuga hari akubwibutso ati mbabajwe n'abantu nishwe bazira uko baremwe ariko hari n'abandi bantu bo mu bundi bwoko bishwe batugomba kujya mu munyururu ufite ingengabitekerezo ya genocide ubwo rero ntabwo mbizi nk'abantu bo mu rwego rwo hejuru yenda mbaje nka Musonera cyangwa Gasana niba mubona ubumwe n'ubwiyunge ku banyarwanda twagombye gufatana mu mugongo mbere na mbere njye ntabwo ndi umuntu wa kera cyane nzi kuko byahoze umuntu iyo yapfushaga umuntu ari umuhutu ari umututsi abandi bajyagayo bakararayo bakamwihanganisha bikageza igihe bafata wa muntu witabye Imana bakagenda bakamukingura bakaririmba bakamukingura mu cyubahiro bagakomeza gusura wa muryango bakamufasha ikintu rero cyaje kutugwirira muri 94 kuva muri za 94 kugeza muri 94 nyamuneka simbizi umuntu hari umuntu ureba ahantu aboganiye cyangwa akabona ibintu hari hari inyungu zinda bifitemo ndagira ngo mbaze Gasana inama yagira abanyarwanda ikintu yamarira abanyarwanda gukomeza gutekereza cyangwa inama yagira iriya leta y'i Kigali yo kuba ushobora kugira ubwoba umuntu wawe yarapfuye warapfushije nk'umwana wawe umukunda ariko ukagira ubwoba bwo kuba wagira iki igihe cyo kuvuga uti ndibuka cyangwa ndakora umunsi mukuru wo kugira ngo nibuke uyu muntu wanjye witabye Imana. Ijambo ryanjye ryaje ryo ngiye murakoze
Gasana wamwumvise umugenzi musubize ya
ndagira ngo musubize nihuta ndabona nta mwanya dufite ibintu avuze ni byiza ndamushimiye cyane ikintu namubwira nuko mu Rwanda mu gihugu cyacu dukeneye ubucamanza butabera nibwo buzazana ubumwe n'ubwiyunge iyo mvuze ubucamanza butabera ubwo arahita yumva ko uwiciwe wese uwishe wese uwiciwe agomba kubona ubutabera uwishe agomba guhanwa nk'uko bigomba naho nk'uko nabivuze ngitangira yaba genocide yaba kwica byose n'ukwica nibaza ko habaye ubucamanza butabera abo bakoze amaroberwa bose bahanwa ndumva aricyo narangirizaho dukeneye ubucamanza butabera nibwo buzazana ubumwe n'ubwiyunge murakoze
urakoze Gasana kuri icyo gisobanuro hayo uwo mugenzi bwana Jonathan Musonera none ko muri iki gihe cy'icyunamo tugiye kujyamo wari wabiciyemo mu ncamake ariko abanyarwanda baravuga bati ubutegetsi bubi buriho nibwo butuma abanyarwanda batabasha gufatana mu mugongo ubutegetsi bubi buriho nibwo butuma abanyarwanda bakomeza kuryana ko mu gusoza kino kiganiro ni ubuhe butumwa wumva wagombye guha abacikacumu aho baherereye hose ndetse n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo muri bino bihe by'icyunamo tugiye kujyamo babyitwaremo neza
murakoze bwana Serge ubutumwa naha abanyarwanda cyane cyane ndetse abacikacumu no ku subiza umutima impembero ntibahore ba batekereza cyane gusa kubyababayeho batekereze n'ubuzima buri imbere kuko bo bariho kandi bagomba kubaho batekereze ibyatubayeho byose n'ingaruka ubu dufite kandi kwatewe n'iri ya leta nizayibanjirije message rero nabaha nuko abanyarwanda bakwiye gushyira hamwe bakarenga umupaka w'amacakubiri n'inzangano bakarenga santima cyangwa ibi bakarenga no kuba ibikoresho bya leta bakagerageza gutekereza nk'abantu baremwe mu mubiri w'umuntu bakibuka ko buri wese afite uburenganzira bungana n'ubwundi bakibuka ko ubwo burenganzira kandi uko ubwifuza ukwiye no kubwifuriza n'undi bagasubiza amaso inyuma bakareba iriya leta andavugira abanyarwanda bari mu gihugu kuko bo ntabwo babasha kuvuga ntibabasha kugaragaza ibitekerezo byabo ni nayo mpamvu bwiyunge budashoboka mu Rwanda kubera iki kubera ko abantu ntibavuga abantu ntibaganira ahubwo leta igerageza no kuguma kubashinyagurira nk'uko mu mazi igihe mubibona n'abashyinguye abantu babo barongera bakabataburura by'agashinyaguro gakorwa n'iri ya leta abacika cumi kabakoresha nabi ibohereza kujya kwirirwa bashinja abo babeshyera abo ababakoreye genocide Kagame akorana nabo yarabahaye imirimo birirwa babashinyagurira abandi akababwira ati ningaho nimuvuge ko mwisha abantu nimurangiza mbare kure ibintu rero biri mu Rwanda ntabwo iyunge bishobora gutanga message rero naha abanyarwanda nuko ibyo byose babirenga bakareba kubibubaka kuruta kureba kubibatanya, kuko bitabaye ibyo ubwiyunge ntabwo buzashoboka. Kandi iriya leta ikiri hariya ntabwo izigera izanira abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge. Uyu munsi wa none iratoza abana b'abasore n'inkumi kwiga ubutera hamwe, baratoza abana kuroga. Ibyo byose ntabwo bizazanira ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda, kuko niba utoza urubyiruko kwangana, ubu biba akaga gakomeye nk'ako interahamwe zatojwe zikica abatutsi zizi ko zigiye gukemura ikibazo cy'u Rwanda, ahubwo bikazanira akaga gakomeye abanyarwanda. Kugeza uyu munsi wa none ubuhunzi ntibushira, inzangano ntizishira. Abanyarwanda bakwiye guhagurukira ku maguru yabo. Iyi ngoma ya Kigali naniwe bakayibwira bati turabyanze, dore igihe mwahereye mudukoresha nabi, dore igihe twapfiriye, dore igihe mwaduteranyije n'abavandimwe bacu, igihe kirageze ngo muduhe amahoro dutekereze icyo dukwiye gukora twese hamwe nk'abanyarwanda tukubaka igihugu cyacu. Birinde amacakubiri, bagira urukundo, muri uko gusenga basenga Imana kugira ngo ibahe gushyira hamwe no gukunda igihugu cyabo. Iyo niyo nama naha muri rusange abacikacumu ndetse n'abanyarwanda bose bagitekereza nk'abantu ko bakwiye gushyira hamwe. Murakoze.
Urakoze Bwana Jonathan Musonera. Garikani Gasana, hari icyo wumva wakongera ku byo Musonera atubwiye?
Ndumva Serge nubwo ntacyo nakongeraho. Icyo nakongeraho gusa nuko nkuko natangiye mvuga, dufatane mu mugongo, twibuke ko twabuze abacu tukibakunda, kandi dusabire kandi dufashe abakiriho kandi batameze neza. Murakoze kuri icyo kiganiro mwaduteguriye.
Murakoze Musonera na Gasana kuba mwemeye kuza kwifatanya na Radio Itahuka, ndetse n'abantu benshi cyane bari ku murongo wa telefone cyangwa kuri email barimo kutwohereza ibibazo. Ntabwo twashaka guha ijambo abantu bose, ariko tuzagerageza gushaka uburyo twashaka ikindi kiganiro, maze tukungurana ibitekerezo tugafatana mu kaboko duterana inkunga muri ibihe tugiye kujyamo. Nkaba mbashimiye kandi babwira nti mukomeze mwitabira ibiganiro bya Radio Itahuka, aho twiyemeje kuvugisha ukuri. Ndizera ko batavuga ko dupfobya Jenoside, ndizera ko kandi batavuga ko turi abanyarwanda sime. Reka mbasezi nibabwira nti murararyana kubajya kubyuka, ndabifuriza umunsi mwiza.
Mubyeyi wanjye reka nkwihoreze, ndetse nicyo wambyaye nicyo wandereye. None ubwo maze gukura ngatora gateye, ubwo naciye akenge reka ngukorere. Nkoreshe ibyiza wampaye maze nkwihoreze, nkoreshe ibyiza wampaye maze nkwihoreze. Imyaka ibaye 17 twibuka, duhora twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyamara, nyamara hariho benshi bakomeje gupfobya ayo mateka, bagatinyuka kuyajora bakayatukuza uko bishakiye. Turanze, twanze gutoberwa amateka. imbuto zacyo umuruho y'amateka abagamije kwice ejo hazaza niba dufite icyerekezo cy'umunezero niba dushaka amahoro batubyaye jenoside niyitwe jenoside tubuza abandi kuyishakira utubyiniro jenoside yakorewe abatutsi ni wo musaraba w'uru Rwanda Bavandimwe banyarwanda nidushyire hamwe dushyigikire ukuri gusa twihesha agaciro amateka yacu yose ameza n'amabi tuyarinda abashinyaguzi agamije gusenya urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda bambwiraga ku rumuri ngo rubonesha nanjye ubwo nkabikiriza ibyo nta utabizi ubu ngubu iyo ntekereje nsanga ntabyo narinzi iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri sisingiza umwijima sishima ibibi byawo ahubwo ndawusobanura mvuga ko ari utuma menya ibyiza by'urumuri nta ku musaraba ubwabo yewe nifugira izuka wangejejeho sinkunda urupfu bwarwo kuko nta cyiza rugira ahubwo rutubera nk'umuryango kwinjira mu buzima buhoraho imyaka nyamara hariho benshi bakomeje gupfobya ayo mateka bagatinyuka kuyajora bakayatukuza uko bishakiye turanze twanze gutoberwa amateka Oh, Abagamije kwice yo hazaza